Alex Garbo, DJ Kixi, the African exclusive DJ.
Nimekuona, your waistline imesoma. Na siri za kitandani zitakuchoma. Nimekuona, your waistline imesoma. Siri za kitandani zitakuchoma. Weka weave, kata maji, washa ndomo, huku Nairobi ni party. Pewa kiti ifikie wazazi, toa form, huku Nairobi ni party. Weka weave, kata maji, washa ndomo, huku Nairobi ni party. Pewa kiti ifikie wazazi, toa form, huku Nairobi ni party. Nimekamna kacheche story mob, staki ese mbogi ndani, teke teke tao mob. Kwa kibete haga basi tete meke, makarao pia wapewe, chunga kafi ustelewe. Nimekuona, yo waistline imesoma. Na siri za kitandani sita kuchoma. Nimekuona, yo waistline imesoma. Siri za kitandani sita kuchocho. Weka weave, kata maji, washa ndomo, huku Nairobi ni party. Pewa kiti ifikie wazazi, toa form, huku Nairobi ni party. Weka weave, kata maji, washa ndomo, huku Nairobi ni party. Pewa kiti.
Bando ni langu, chakuposi na nipangia
makubwa.
kurokocha pesa zako unazibania.
Makubwa. We makubwa. Makubwa. Makubwa.
Kubali na Instagram umeni follow
Maku.
Mnajifanya mmeachana kumbe mnapasha na vipolo Ulivojua na kupenda basi unaniona kama kolo
Maku.
Leo tunaitana mikia kisa na shabikia utopolo
Makubwa We maku Makubwa Maku Makubwa Maku
Tiri minus 1 plus 3 plus 3 On calculate 24 divided by 3
C'est pas intensive,
that is if you go hit Check a conversate Shuri bimu she fresh by lagbada With the ghetto sharp, uka kraka Everything sharp, bra 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 DJ bring it back, with dark bada Enakwana, enakwana, enakejia Everything in marama Kai wete cash for squanda Enakwana,
enakwana
And I get you,
and I get
everything in my room. Guy with the cash for squander.
No matter how I look, cause
how I look, cause
no matter how I look, cause Moka kwam kapa, because I'm a baby. Moka kwam kapa, because I'm a diamond. Moka kwam kapa, because I'm a baby. Moka kwam kapa.
Kenya chick, they like me, dada. See, I can't real pipe like Monday, para. Wake up in the morning, say thank you, baba. Nakupenda, asante, sana. The boy fine, I got the balance. See the motor, we back for garage. We come to party harder. With the clubhouse, go catchy fire, yeah. Enakwana,
enakwana,
enakejia,
enakejia.
Everything in my rama. Kai with the cash for squanda. Enakwana,
enakwana,
enakejia,
enakejia.
Everything in my rama. Kai with the cash for squanda.
Mokapa, mokapa, because I'm a baby. Mokapa, mokapa, because I'm a diamond. Mokapa, mokapa, because I'm a baby. Mokapa, mokapa.
Masheke, kule mumia, masheke. Bantu yote, anikila deta, sheke.
Setori mo shana shana wa gulu la wa wakupana pana ko wakana wakana miti wapuka miti obi no maloko na ya kalamiti. You see my fault. David Day na Christmas I was set. I dey manga so he mini father ah. Push out my 100 police set with the soldier come. The guy I see one ah. Talo fi daju gaga you one one fi gaga daju obi lo bada lo. One tap a one one taste a one ah.
Whatever you wish you me good or bad, back to send and fire.
Anajikosha, anajikosha. Jumamosi kake
kesha analewa nyuma pili kanisani. Etisipendi vya kupewa pangwa na limba shabani.
Shoga jana nilinoga na nywele yako umetisha. Nimesha rudi na oga iyo nitairudisha.
Kwanza hata usitume tena tayari nshazira. Asa baby ntakula nini ziri kwa gani asira.
Bezi
bichi makelele bwana nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana uhitaji atafeni.
Ananikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lele 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 lele
lele lele lele lele lele lele
lele lele lele lele lele lele lele lele lele
lele lele lele lele lele lele.
Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha.
Yebo, eti baby umeniweza kwa bedi, simkumbuki Juma wala Mwamedi. Ila mbona simu yake sasa, taki nijue paswedi.
Anajikosha,
nyonyosha tuma, pengine shida mtandao. Nikipiga kwa watu wa huduma maelezo kibao. Miso za giza kucheza cheza na mshipangili. Mara ghafla kaiya mameza na kimbia pili. Iyo ndinga irika matwanka wa paleseni. Kumbe renda kuvimba tabata na kademu pembeni.
Anajikosha.
Awi. Awa.
Siogo pento Wangu batela Soma josi nto Mimi batela Usiogo pento Wangu batela Basi nipe nideke Chini ya maji niweke Usilete maseke Nipe nifanya makeke Basi nipe nideke Chini ya maji niweke mama Usilete maseke Nipe nifanya makeke mama
Siku ama mama mini Misiku ama mama mini Hachukise mama mama nini Misiku ama mama mini Siku ama mama mini Misiku ama mama mini Hachukise mama mama nini Misiku ama
mama mini
Hi, people.